naona kiza kati kati sioni mbele sioni nyuma niko wapi najiuliza jibu spati niko moto kweli kweli ila gari aliwaki natamani kulie bati sina njaa beleza watu najifanya na furaha nayopitia ndo bala yananifani shinde ba I smoke banga nipunguze mawazo nikisizi majirani wananicheka na kunywa pombe nipunguze mawazo kumbe ndo kwanza nazidi kuzeeka kati kati sioni mbele sioni nyuma niko wapi najiuliza jibu spati niko moto kweli kweli ila gari aliwaki anapitia shini napitia mambo kibao naonesha furaha tu kwenye mitandao nachukia masnitch nachukia salamu zao ndo maana wakinipa mkono nachukua naondoka nao na mda unatafuta kazi hadi kutafuta kazi ndo inakuwa kazi yako kipindi wazazi baraka zao zote umelekeza kwako na dunia imechenji mwelekeo wake unakuta bwanako naye ana bwana wake kudadadake Mungu atusamehe sana sisi waja wake Banga nipunguze mawazo nikisizi majirani wananicheka na kunywa pombe nipunguze mawazo kumbe ndo kwanza nazidi kuzeeka